siku ziko long na my stress ziko more. Na ziko long na bado sija dose. Check up on me ata niulize uko. Tushikanishe mboka tujengane pamoja.
Sahii hatujali price. Squad imeiva on the size. Zile kuwa bidi tuli grind tuka fight. Mifuko zisi wai kuwa light. Usiku ni mbichi life yangu imejazwa poa na marafiki ya nitino. Kama pia leo uko busy nime redefine kuwa one na mashabiki. Mapenzi ndiyo kiki eh.
Tuki win tukishinda tunasonga.
Tunasonga.
Na ma stress na ma shida tunashare.
Sini life kujengana.
Yes, okay.
Na tumipanga tangu jana.
Yes, okay.
Na tunajenga mwenye hana. Baby
order. Kawe ni Mkenya say I. The eyes have it. Masando wile aftambuka kujinice ati. Kuna vilopo wame safisha ni malai safi. Shida ni mingi usini stress walai. Bada kazi kuna kazi kuji bless Allah. Bige mbogi ya Pamela rasalai. Ndani ya mbulu kwenye nuru ni kujinice Allah. Siweka budget ya kusele pia. Pombe yangu juu ya mezu juu vile miusikia. We deserve to have a drink furaisha isia. Tujengane tujibuild that's the motto here.
Nikona confession. Sipendi tension. Ni decision ya meditation. Leo ni shere kazi ni kesho. Wapi formation, wapi formation.
Tuki win, tuki shinda, tunasonga.
Tunasonga.
Na ma stress, na ma shida, tunashare.
Sini life kujengana.
Yes, okay.
Na tumipanga tangu jana.
Yes, okay.
Na tunajenga mwenye hana.
Simu na piga leo ziri poti. Boy ring ring mafosa declares a toy. Kujam hasirani null and void. You smile don't worry I got you boy. Loki vibe true toka east hadi dago. Where you to keep a tana sema halu. When he sees when he farm when he my bro. Come Joe come through.
Tarumbeta zinapiga ni masa. Tungane machuwa mtu changishe mzinga kimata. Una smile why niko happy vile inafa.
Na jina utaki.
Buku cheki mbulu kila saa. Nime rise fast sana cheki look buda. Tulichangia kota sahi bash tunamzinga. Niliva party party sahi tunapati party. Na ulede mangu wakati wate tuna look buda.
Tuki win tukishinda tunasonga.
Tunasonga.